Emmanuel, yeah. Emmanuel, yeah. God with us. Maskani ya Mungu na wanadamu. Maskani ya Mungu na watu wake. Emmanuel,
Kawa.